if you don't try. And if you fail, never give up. Milu chule guzami, milu kalu chalu guzi selo za koi mile. And give thanks to the Most High. Uzo felo mnyama. Na uyo tinu vuyi, tunki selo za koi na uyo tinu zvunile. Unga malaga bondaba, naga lava bati fuga siyo panda. Naga lava bacha bula ma usama manga kugi ma uka. Ani gugula ma olamba. Ungabanaga bondaba, ukpumelela wako bavuselulaga. Bahluleki na ulala, wena spana besu boshindale kaya. Yeah, and you can do it. Logi shizalthanda gotu kfela glona sfuni. Freedom usialthanda sfuna nese mali sfuni. Melu klezu panda no mangabe mwethi sunzi. And I'ma do it. I'm in the name of the God of Fang and some music. Funuk tengi karabes and Klugana ne kumbi. Fige kaya na ke luko kono mamu muzi. Oh, 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 oh. Ngekuphele umona, ngokuqala ngokubona. And umuntu angekumshintshi, mele uthembe wena noma uvele uthembije. Kodwa bakhona abancoma nabazama ukukusapota. Abakuseka noma uwi, bakhombisa indlela noma ngabe usudukile. Ungabanaka bondaba, nakalaba bathi ungazokhanga. Mabebone ngathi usuzolahla, ithawula bathi ungazodlalala. Abanaka bondaba, inhliziyo zabo zigwela ubumnyama. Bayophelelwa amandla, kaloko ngano nakoshayela izandla. Ngoba kulula, mabethula nabaphambili mabuza. Ngoba besaba ukuthi uzobadlula, mele ufunde ngokwenza wonke amaphutha. Nami ngiyaphusha, zama ukwenza imiliyoni ngozuka. Khona ukhokhe yojabula, ngoba inhlupheko yesulwane yodlula.